Kinky Daddy.
Some boy pass me the weed up, I see some real shit, nigga. Bumbo.
Es con el boy con mi number one. Kuishi kwingi kuna mengi, ila kama we bado sijamwona. Baby bado sijamwona, waku kufikia tarobo. Kichwa kina mambo mengi, ila upendo wako bado na uona. Nikifumba macho bado na kuona. How beautiful you are, baby. Basi napenda unavyonidekeza, baby. Nikikosea unigombezi unanielekeza, baby. Mwenzako napenda unavyonidekeza, darling. Nikikosea unigombezi unanielekeza, baby. Na kama sio mtu wako wewe, utulivu ningeupata wapi? Na kama sio moyo wako wewe, baby, upendo nautoa wapi? Na kama sio
nakosa tena wewe, utadhania sio wangu kama sio mali yangu. Oh, msiri wangu kama ndo kwanza namuona, ameridhia shida zangu na iki kidogo changu, kikubwa cha barabu tukikosa wali atadonda. Asapora nikwambie, hakuna neni jua mie kama ambavyo baby, vile unavyo baby. Basi napenda unavyonidekeza, baby. Nikikosea unigombezi unanielekeza, baby.
Mwenzako napenda unavyonidekeza, darling. Nikikosea unigombezi unanielekeza.